ninaugua ya moyo maradhi, tangu nilipokuona sipati usingizi, ninakuhitaji Suzana, uwe wangu azizi. Unataka nikufanyieje, niwe niweje? Wapo nimekufa chali chali, ama nikubebe tucheze jeje, tufunge ndoa nikuvishe pete, tuishi wote ya walimwengu, sitojali jali, mimi kwako bwege nilegelege. Ka moyo kangu wakita wakita mpose, ikikuona wakita wakita mpose. Ka moyo wakita wakita, unanimaliza my baby. Ka moyo kangu wakita wakita mpose, ikikuona wakita wakita mpose. Ka moyo wakita wakita, unanimaliza. You're my destiny, Suzana we, Suzana we. You are my destiny, you're my destiny, Suzana we, Suzana we. Cause you're my destiny, you're my destiny, Suzana we, Suzana we. You are my destiny, you're my destiny, Suzana we, Suzana we. You are my destiny. Uzuri wako umenichanganya, tabia na mwenendo vimefanya mimi nikufate. Usinipige dana dana, yeah. Kimeuma na sina chanya, nitakupenda daima milele na tuzikwe wote. Usije kusema hapana, usije wakakudanganya kwa chipsi kuku vishiringi. Uwe wangu Suzana, uwe wangu Suzana. Wanakutamani tamani, jua ni wengi. Usikubali Suzana, wendo wangu Suzana. Ka moyo kangu wakita wakita mpose, ikikuona wakita wakita mpose. Ka moyo wakita wakita, unanimaliza my baby. Ka moyo kangu wakita wakita mpose, ikikuona wakita wakita mpose. Ka moyo wakita wakita, unanimaliza. Cause you're my destiny, you're my destiny, Suzana we, Suzana we. You are my destiny, you're my destiny, Suzana we.